Kwa roho nafsi paka kili yangu, we dada umenibamba. Oh darling, alafu tumetoka gambali. Sio ni dalili za kukuumiza ukalia. Alafu darling, zako na kupenda kweli. Tufike wawili, sitaki mwingine kwa safari. Mezi letu lime take over. Nime kunywa nina hangover. Umege uka gari umekonga. Mezi letu lime take over. Nime kunywa nina hangover. Umege uka gari umekonga. Umenishika kicho menyonga.
Ila kelele lele. Wana kelele lele. Akelele lele. Wana kelele lele. Ukaifuta na sumu, ukaijenga na huba. Baba baba niongeze, nipe vyote nikumbate. Ama hapa nipe yote, wale wasi nikamate. Bezi letu lime take over, nime kunywa nina hangover.
Takuisha mama mama